ukicheza baby, na unafanya makusud. Unajua wewe. Tell me what to do. Sijiwezi wewe, na kuona wewe tu, natakucheza na wewe. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, I go crazy. When I see you, nadata kabisa. When I see you, baby. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, crazy. When I see you, napandwa na kicha. I wanna see you dance
slowly. Slowly.
Hey, I wanna see you moving.
Slowly.
Mama, I wanna see you dance.
Slowly. Slowly.
I wanna see you move.
Slowly.
Yeah, yeah.
Yeah.
Nichanganye kabisa mama, mini weuke. Nikuwaze tu we vingine sikumbuke. Nigande kamaruba mimi nisibanduke. Visenti vyangu vyote nilivyo navyo nikupe wewe. Unaniumiza unavucheza slow mo. Unaniliza unavyokata kiuno. Baby come slowly, napenda unavyonipa. Nipe pole pole, mwenzako nachizika. Baby come slowly, napenda unavyonipa. Nipe pole pole, mwenzako nachizika. Yeah, baby
slowly. Ooh,
ooh.
Slowly.
Ataratibu.
Slowly.
Ah. Slowly. Mama, 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 taratibu.
Slowly.
I wanna see you dance. Just a mama, mama, mama.
Slowly.
Yeah, yeah.
Slowly.
Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko tuwe mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe. Kidogo. Hey, I wanna see you dance.
Slowly.
Mama, 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 mama.
Slowly.
Slowly, slowly, taratibu mama.